Remember where you come from. Zambian music powers, don't see old.
Minaba na balu bosi mwiko. Wa mipotera mwabulo zika cheku.
Uyo! Uli mulelele, aiba unilati wena. Uli mulelele, aiba unilati wena.
Anikoni kushwela dirato, delisio.
Amuli mulelele niti.
Kakuli rato, nabulaya.
Amuli mulelele niti. Uli mulelele, aiba unilati wena. Uli mulelele, aiba unilati wena.
Anikoni kushwela dirato, delisio.
Amuli mulelele niti.
Kakuli rato.
Mopawa
Akikuri ani kusepi kona nasaba Kakuri baba nata Baipula yanga kaliwa kala dilato
Emanjuli wafalisa pela Misi nakula pela Nakula pela Unisiye na kula pela
Ni mwana ayo mwinyani
hey, hey,
Alirati kushwa siko togu wa piru Unibulelele aiba unilati wena Unibulelele aiba unilati wena
Anikoni kushwela dirato Delisio
Amunibulelele niti
Kakulirato na bulaya
Amunibulelele niti Unibulelele aiba unilati wena Unibulelele aiba unilati wena
Anikoni kushwela dirato Delisio
Amunibulelele niti
Kakulirato na bulaya
Amunibulelele niti
Nakula pela ni mwana baka
Ema wani mabaliza nisiye
Nakula pela ni mwana yomwenyani Siye na baba kanyinyalo Siye na munga kaya nilukiselize mulimu
Unibulelele, aiba unilati wena
Crush.co.